Good morning, Lady Mutsin. Good morning, Brother Don. Good morning to General. Good morning to Barrett.
Doc, I go tengore me akana jalo le diabetes ntle le kitso ya gagwe. So go le botonna jang mmeo leng gore o tle ba le mo meleng.
O itse re boeletsa gape kganyele ya gore diabetes ke eng ele gore e tsamaisana le insulin, it's a hormone e leng mo mmeleng wa motho. A kere ke le ra bua ka di-hormones. So hormone e dira gore ga o ntse o ja dijo tsa go ga o ntse o ja di breakiwa down, go lokololwa glucose sugar e leng gore mmele wa gago wa e tsaya be kgona go dirisa gore produce energy gore o kgone go nna le maatla le bokgoni jwa go dira activities, you know, go kgona go bala, go kgona go tlola, go kgona go dira dilo tse dintsi. So ga mme a le mo mmeleng go na le di-hormones tse di tlang gape tse e leng gore le tsone di kgona gore di change dilo. And yes, mme motsadi o a leng mo mmeleng a ka kgona go developa what they call a gestational diabetes. So o fitlhele le gore ga o se mo mmeleng o siame hela, ga ona anything problem ka sukiri, o kgona go regulate sentle as normal. But suddenly ga o nna pregnant, ga go ntse go ya wa realize gore o simolola go nna le matshwao a la rekileng ra bua ka one ga motho a na le bolwetse ba diabetes. O bone ka go ntse o ya ntlwaneng gantsinyana, ka re eno o ntsha metsi gantsinyana, mare ka fa ga botla o tshwere ke lenyora, utlwe ka rola pile gannyane, ka re matlhonyana ga a sa tlhola a bona bikinyana, then you have to go o ye ko tliniking. And this is one of the things, ga o tsamaya tliliniki ya baimane go check-iwa blood pressure, go check-iwa yone sukiri, go check-iwa le yone motlhapologo wa gago gore ga ona any infections and all of that. Ga go kry-e le gore go na le yone problem ya sukiri, then ngaka ya gago e tla kgona go advisa gore a na o simolola medication. And gantsi mo mosading o a imileng go dirisiwa insulin wa tlhaba e re tlhola re bona ba tlhaba gabedi ore gararo ka letsatsi gore o nne o kgone go isa sukiri ya go ko tlase. And then ha o fetsa go belega go a check-iwa gore ngwana le ene ga ise a nne le problem ya sukiri e nnang ko tlase, because ka gore wena o na le sukiri ko godimo o le mme o imileng, ngwana wa gago le ene o nna exposed to insulin e extra e o nnang le yone eo, e bidira gore le ene mo mmeleng wa gage a nne le sukiri e leng gore yanong e phela e le ko tlasenyana because of insulin eo. So ha bonwa supply e le ya sukiri le bo insulin ga e tlhola e le teng, a kere normally everything se diragala via placenta, via umbilical cord e le e kopanyang ngwana. So yanong once go katiwa supply e le ya go kotsega, mara yanong body ya gage yone e tlwaetse go nna le insulin e ko godimo because le yone e ra re sepoko tsa sukiri. So tshwanetse re check-e gore ngwana le ne sukiri ya gage ga e ko tlase ka bonako, because yanong ga e sa tlhola e na le that extra sugar e tsenang. So ha mmena fetsa go belega, then wa checkiwa gantsi ga after a few weeks or so ga ba tlhola bana le that diabetes, that's why ba bitsa gestational diabetes, and then it's gone o siame gape until the next time gape a ima. So that's why go le botlhokwa gore ga o le moimane o tsamaye tliniki ya baimane gore o nne o checkiwa gore sukiri ya gago e siame, weight ya gago gaina sentle, blood pressure ya gago le one ntse e le sharpo, sengwe le sengwe se siame. If anything sa change, ba kgone go advisa gore medication e ke you, and then afterwards o nne follow up go bona gore ana condition ile ya tsamaya kgotsa e santsene le teng.
Yaanong ga re tla mo baneng ba bannye, doctor, a ke ka ngwana o kgona jalo go ka bonwa a na le bone bolwetse bono bo, kana ke bolwetse bono gore botla bo nna gone ge dingwagantsi di ya ko godimo.
So gantsi ga re bua ka diabetes re bua ka bo botsetseng bo le mo baneng ba ba bonweng ba ba leng batonanyana. Go na le type 1 le type 2 diabetes. Type 1 ke ga pancreas yone organ e le leng gore e producer yone insulin e o e tlhokang gore sukiri ya gagwe kgone go dirisiwa mo mmeleng. O fitlhelele gore pancreas ya gago ga e dire sentle, either be le gore di-cells tsa teng ga di bereke sentle, ore mo losikeng go na le yone problem ya gore go na le diabetes and e creatang problem ka insulin ya lona. So type 1 ke yone gore gantsi e tlhaga motho a le bonnyaneng, and then o tshwanetse a simolola a itlhaba a setsa godile. Then type 2 ke e tsamaisanang le lifestyle, re bitsa e le gore e tla o setse go dilenyana mo ile gore o e bona mo bathong ba bana le problem ya go nona ga ba tsapa nonne ne thata ba le OBC o re motho a tengana le malwetse a tshwana le bo hypertension ya nngwe be affect certain organs and then that could be one of the things or like you know gantsi we go dilen ke ile le gore tlhale batho ba teng ba nwa dipilisi and then ga ile gore ga e controle ge sentlo feletsa le gore o dirisa yone insulin a itlhaba. Yes, babies can be born ka diabetes. Depending gore what is the cause of the diabetes. It can either be again gore pancreas ya ngwana ga e dire sentle or ngwana o na le problem ka di hormones tse di mo meleng wa gagwe or ngwana o bonwa ana le a tumor. Cancer, kankere, e affectang pancreas ya gagwe santsana le monnyane. So aba feletsa le gore insulin production ya gagwe e nna compromised. And gantsi ka gore kankere expecta gore ngwana o tla nna le yone diabetes eo. Gankere e shebela. Until ngwana maybe re bona gore man ngwana ka re ga ja sugar tsa gagwe di phela di le ko godimo or di se sharpo and ngwana ga go le sentle o na le go nna le ka re wa e dibala a ka nna le di convulsions or a nna jittery. So ha o bona gore ngwana o tlhola dira dilo tse dintseng yalo ka re ngwana o man ga fidi sentle or ga gope monate a ka tshwanetse mo ise gore a tla cheke gore ana is not diabetes one of the differentials to ngwana a ka nnang le tsone. And remember gore mme o imileng le ene ga a belega babynyana eo ga e tswa a ka tswana le di-complications because of that diabetes e na leng yone ngwana ka bonwa pele ga nako ngwana ka bonwa a le motonanyana be nna ka re o normale kanto na le di-abnormalities tse di affectang makgwafo tse di affectang di-kidneys di-po and everything. So le ene o is at high risk o e leng gore o tshwanetse a check-iwe gore le ene ga nna le ditlamorago tseo tsa the diabetes. So that's why it's very important go rela ngwana a bonwa. Check out the sugar as well to make sure sugar ga ge normal ha se sharp start feeding and then obviously monitor the child closely.
Doc khona le khang ya gore ge sugar ga go ile mo ile ko godimo le moimana o advise wa jalo gore o ya for C-section and not natural birth. A ke ka go tshwanela go nna jalo gore me ga gone go ka give birth naturally ge sugar ga ile ko godimo.
I think the other factors that might be involved ga go di draw a decision ya gore ngwana tsontsa bare ka cesarean section. Maybe gona le like bo hypertension as well. Ga le gore me o tengona le what they call preeclampsia. Mo ne gore blood pressure ge go godimo thata bile dira gore le sebete se sa dira sentle and other things and then me o thing is at risk of developing body convulsions go fita. Or you know things like that. So botsolo ba me obviously is highly prioritized. If there are other complications that are involved, I'm not aware of any contraindication. Meaning selo se se tla ganetsang gore mme a deliver normally just because o na le diabetes. If pregnancy ntse le sharp all along e le gore the high risk ke hela gore sugar ya gagwe go godimo, maybe she might be allowed to and I stand to be corrected. I can always ke botse ngaka ya baimane gore ana go dirwa yalo, but it's not gore every single pregnant woman on a lean gestational diabetes o tshwanetse a deliver risio yalo unless there are complications or go bona gore ngwana is at risk as well, therefore it's better to deliver one as soon as possible.
All right. Janong ka itse jalo gore diabetes e tsamaisana thata le diet tshontso lebe jalo dijo tseno gore wa dija. Janong mo ngwaneng o monnye gongwe e leng gore motho ka nna re santse le an infant or a toddler o regulate jang diet ya mwana yo.
Unfortunately it's even more difficult.
Yes.
Because on a mashi a me a moanyisa ngwana ana le sukiri nyane ka nna go godimo. And also even calculating gore the amount of insulin e we fang ngwana. Remember how le motona o tshwantse check we sukiri regularly because o tshwantse o itlhabe maybe insulin ka regular intervals. So o tshwantse o make sure gore o wa itlhaba kana o collect bikinyana madi wa testa for gore sukiri ya go ke bokae before o fa insulin ya gago. So you can imagine mo ngwaneng o monnyane o tshwantse o tlhabe go nontse check that and that. So your health is a ubuntu onto otlhaba gore okay ha ile go godimo tshwantse ke mofe bokana ha ile go ile normal then ke ska mofe. And obviously the kind of milk that you give as well, it can be a bit complicated. Gore your normal milk might be maybe too sweet and then maybe gona the alternative. So that's why when the diagnosis is made go tshwantse go nele endocrinologist thinking aka e di lang ka di hormones, meaning body thyroid hormone, body all the hormones in the body ke specialty sa gagwe. So gona le pediatric endocrinologist, meaning motho ni le pediatrician ke bona facial expression. kere ha o fetsa go nna pediatrician o boya
ga
specialize ka endocrinology le mo ba the same thing o nne physician ha o fetsa o ba go specialize ka endocrinology. Unfortunately mo South Africa ga ba bantsi yalo, so we have to learn, you know, re direla re thuta re communicate with colleagues gore re dira yang ha re dire yang. So go botlhokwa when you manage diabetes, it's a multidisciplinary approach. So ke ngaka ya gago or your endocrinologist, uh-huh, and you and or your GP, khona le your dietitian or nutritionist also involved, yeah, and then of course khona le your psychologist as well, because you can imagine ngwana a tsontse a tloele gore o na le diabetes ga ile dipating ora tsamanka le bana ba bang go jwa di sweets ena sa khone go ja, because diet ga gae is completely different, then that creates problems. So the idea ga diet ya diabetes ke gore o tshwantse make sure motho a teng ga agree anything se se oketsang sukiri ya gage, so you have to manage the sugar intake or glucose intake, and then of course also some other food products as fela dijo tse di nang le sukiri tse di sang sukiri ko godimo gona le tse di nang le mafura how di ja body ya gago ga di dira lone go release glucose. So you also have to manage intake ya di lipids tsa gago as well, and the protein and all sorts of things. So go botlhokwa gore tsa my dietitian a khone go advise properly gore how do you monitor your intake ya di fruits, the fruits orange you can take it up, the grapes can take it up, so you have to be careful.
Re gola re tla re khalemela gore se di sweets tla tshwara ke sukiri gore resort a ga isa go tshwara o ja di sweets ya so se ka ba ka gore felletse go tshwara.
No, gantsi it's not necessarily triggered by that intake. It's ya ka ke bua kere it goes with the insulin e mo mmeleng wa gago gore is it able to do the body that it's supposed to do, or are there maybe other hormones tse di le mo mmeleng wa gago like the thyroid hormones e leng gore they have an impact as well. But di sugar, I have a sweet tooth, a ka bona meno a teng
gore ne re timiwa di sweets
le ba go limita.
Ha ke itse gore maybe re ka tsa moretsi e be re tswalla fela in under a minute.
Doctor, ne go tsara ha high blood ga go le sharpo a sukiri ke tlhatlhoga. Ne ke botsa le cholesterol a ke tlhatlhoga, ne ke botsa go itse dilo tsa tshwanetse.
Gantsi re di check-a di le three because they can exist together. Cholesterol le go godimo plus blood pressure le go godimo and also the sugar le go godimo. Ya ka ne ke bua ke re lifestyle things. So you do check all three, but sometimes they can exist in isolation. Ke rona le hela A1 without the others. Sometimes you can have all three. So ke rona le rata go check-a go make sure gore just because blood pressure go godimo, because the way it sounds like o na le blood pressure go godimo already. So be go check-iwa cholesterol le go check-iwa glucose to make sure le yone ga develop those complications which are usually associated with older age as well. So it might just be gore ke di precautions tse doctor di tsayang go checka gore overall check up ya the patient.
All right. Outlets dog ke tsapa jalo gore le moretsi jalo khone jalo go ka itsela ka tsebe gore ga se motlholo gore ngwana o bele go jala na le sukiri a itse gore hehe
ga se boloi.
No, there are certain syndromes. But there are certain syndromes that are associated with sugar, with uncontrolled diabetes. So it is important for how we are going to be able to get the sugar in the shop. We are going to check you and then not advise you further.
Passively.
Pien le tsheri mo se tsore fileng yone le ka moswa jore.
Amen. Le
tsheleng tsheri re tsheri tikete ke tsa dog. Yes, please.
If you missed it, no worries. Catch up with us on the same platform. Mahikeng FM podcast. Mahikeng FM 96.7 MHz. Sikokelo. Salwaho.